vipi kuhusu hali yako? Madhila, nimemisi uwepo wako. Habibi, wapi ulipo nikufate? Mana, umenikumba ukame. Nateseka, napata tabu mimi. Nimekumisi mami. Uko wapi? Uko wapi? Alhabibi ya salam, nimemisi zako tamu. Nimefiga viji macho. Alhabibi mashallah. If you give me your love, and reaction. I feel the temptation. Baby, the way that you touch me, you're like magic. Baby, magic. Your love is like magic. I still remember your love. She don't need me wallet. She only need me love. She don't need me wallet. She the kind and type of a woman that I want. Yeah, baby. Na patata pumimi. Nimekumisi mami. Uko wapi? Uko wapi? Alhabibi ya salam, nimemisi zako tamu. Nimefiga viji macho. Alhabibi mashallah. If you give me your love,